ngubani ungu number one wam andifa noma kuzani baby bayazi ngubani ungu number one wam andifa noma kuzani mabashukumise milomo andibeva bathini na ndizivalele iindlebe zam yeka bashukumise imilomo andibeva bathini na uthando luzivalele iindlebe zam bayakunyelisa bayakungqolisa ndivale iindlebe zam andibeva bathini na bayakunyelisa bayakungqolisa ndivale iindlebe zam andibeva bathini na bayayazi ngubani ungu number one wam andiva noma kuzani bayayazi ngubani ungu number one wam andiva noma kuzani mabashukumise imilomo andibeva bathini na uthando luzi Yeah.